Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga akute dabazadde okwongera okusoso waza okusomesa kw'omwana w'obuwala kikuba kyekisinga okuzimba eggwanga. Bino Kamalabyo na abyogeredde Kansanga awakumiddwa olumbe maka g'omugenzi Geraldine Namirembe Bitamazire eyaliko minisita obyenjigiriza eyavudde mu bulamu bw'ensenera nga yamanyibwa nnyo nga mama UPA nga mukama yamujjuludde. Katikkiro abadde agenze okubagiza ab'enju y'omugenzi.
N'okutuuka kaakati wakyaliyo abantu abalowooza nti bw'oba ne mitwalo kkumi egy'ebisale by'essomero ng'abaana waliwo omulenzi n'omuwala nti osooka mulenzi, endowooza eyo ekyali ne kaakati. Tebereza abantu bagenda ku mwezi Elon Musk ne ku mwezi ayitawo n'agenda eyo mu bwengula, naye ng'awakyaliyo omuntu alowooza nti omwana omuwala ye anaalowoozebwako edda ng'omulenzi asoose. Singa bakadde ba Geraldine Namirembe Bitamazire baali balowooza bwe batyo, teyandisusse ensalo za kibuga omukyala ono. Ate abalowooza nti olina kusooka na mwana mulenzi beerabira nti anaagunjula eggwanga agunjula bannakazadde, kubanga bye babeera n'abaana ebiseera ebisinga obungi. Awo nno omukyala ono okuva eyo e Butambala n'asoma n'akola ebintu bye yakola byonna byonna lwakubanga baamufaako mu byenjigiriza ne bamusomesa ng'omwana omuwala. Tubeebaza nnyo bakadde be.
Katikkiro era asabye nti omutindo gw'ebyenjigiriza guve kuyita obuyisi ebigezo, wabula abantu babangule mu ngeri ezimba omuntu aggumidde eggwanga lisobole okuganyulwa mu bantu baalyo abayivu. Era asiimye omugenzi olw'okuba munnabyabufuzi omwerufu.
Kati twalonze mwalonze naye muli mukweraliikirira, oyo gwe tuweerezaayo tagenda kuba mubbi, oyo gwe tuweereza tagenda kubeera mu muzannyo. Ebyobufuzi si muzannyo, era nze ekyo nkiwakanya, kubanga omuzannyo guba mu kisaawe walinga vile ekuba buli muntu, oba kale Buddu oba mu abaagala ogw'e Bulaaya Arsenal. Ebyo byebyokuddaawo ne twewunguzaamu, era ennaku zino nga batujje ku mpewo tubaye tulaba mizannyo gyokka. Ebyobufuzi bikwata ku bulamu bwaffe, ababirimu kye bakola kikwata ku buli muntu, n'abantu bafa olw'ebyobufuzi ebibi. Tetwagala bannabyabufuzi abalaba ebyobufuzi ng'akazanyo nti ndi mu kazannyo ka byabufuzi be batujeezaayo b'ennaku abo, abalaba ebyobufuzi ng'akazannyo tebakirabamu muwendo. Kiki ky'otutteyo ky'otubuulira ekinaatugasa ne bw'oba ofudde? Kaakati omukyala ono abadde mu ttuluba eryo.
Ate ssenkulu wa Insurance Regulatory Authority Haji Rebecca Kadunabbi ategeezezza nti nga bannabutambala bafiiriddwa omumuli gw'omukyala eyeggyayo amakulu ag'okusomesa omwana omuwala.
Aweereza mu kiseera eky'emabega n'aweereza ne mu kiseera ekyakazigizigi ng'omuntu gwe batendereza y'alidde enguzi. Honorable Namirembe Bitamazire ekyo takikoze, atuwadde ekitiibwa. Kale nno ffenga bannabutambala mutusaasire okubanga tuviiriddwamu empagi Luwaga.
Mu kusooka wabaddewo ekitambiro kya missa eky'okwebaza omutonzi ku Ekereziya Katolika ya Our Lady of Mount Carmel e Kansanga ng'ekulembeddwamu Father Blaise Zimbe. Professor Patrick Kyamanywa akulira Matters University e Nkozi yabazizza bonna abayimiridde nabo mu kiseera kino, n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa obwolekedde bwe bw'okwongerayo omukululo gwa maama Namirembe Bitamazire. Olumbe mu kaseera kano lukumiddwa mu maka g'omugenzi ekiwafu Kansanga, era ng'olunaku olw'enkya lwasabirwa agenda kusabirwa ku lutikko e Lubaga ate okuziika kubeere e Butambala.